Ngati mukundimva kose kumene muli, muchimve kuti kuwala kwafika pa moyo wanu, ndipo simukhalaso chimozi-mozi. Mosataya nthawi, tiyeni tikamve mawu athu a siku la lero. Tiwerenga kuchokera ku Nehemaya chapter cha 8 verse ya 14. Napeza munalembedwa mchiramulo kuti Yehova analamulira ndi Mose kuti ana a Israeli azikhala misasa pa madyerero a mwezi wachisano ndi chiwiri. Musiku la lero tiyenda pamutu woti kukwezedwa kuzera mawu. Apa tikumva mawu a Mulungu akutiyankhula za mmene ana a Israeli amakhalira. Ana a Israeli ndekuti samakhala mmene Mulungu amafunira. Akuti atangochoka ku ziko limene Mulungu anayika manja mwa adani, atabwerera kumalo amene Mulungu amafunira. Akuti malo aja samakhala mmene Mulungu amafunira, ndekuti amasatira zinthu zosakhala bwino. Akuti linakwana siku limene ana a Israeli amamva ndithu za chilamulo chawo, amamva chilamulo chimene chinaperekedwa kwa iwo kuzera mwa Mose. Akuti ali mukumva chilamulo chija, anazazindikira kuti nthawi imene anali Mulungu analamula kuti akakhale misasa mu miezi imene amakhala, ndekuti anazindikira kuti amapanga zinthu zolakwika. Nanga kodi anazindikira chifukwa chani? Mau akuti anazindikira akumva mau a chilamulo, ndekuti sopano anasiya kuchita zinthu zosakhala bwino, ndipo anayamba kuchita chimene Mulungu amafuna. Ndipo Mulungu anadalisa, ndipo Mulungu anakweza, anateteza kwa adani awo. Nkuthekaso nafeso zathu sizikuyenda, zathu sizikupita chisogolo. Mwina chilipo china chake chimene tikulephera kuchita bwino. Komano tikachizindikira pokha-pokha tili mau a Mulungu, pokha-pokha tikumva mau a Mulungu, pokha-pokha tikumva chimene mau a Mulungu akutiyankhula. Setingazindikire chimene Mulungu akufuna pamwe wathu pokha-pokha tamva mau a Mulungu, pokha-pokha tikuwerenga mau a Mulungu, pokha-pokha tikuzitengera malo amene Mulungu akuyankhula kuzera mau ake. Ifeyo kuti tikakwezedwe ndekuti nkutheka gapu imene ilipo ikungofuna mau a Mulungu, ikungofuna kuti ifeyo tikazindikire chimene Mulungu akufuna, kuti tikafikire chimene ifeyo tikufuna. Sikuti ifeyo tikufuna ndalama ayi, mwina tikungofuna kodi ndalama ikabwera tingaisunge bwanji, tingaikulise bwanji. Tikufunika ndithu kuthekera kumeneko, tikufunika ndithu mau achiziwiso, tikufunika knowledge yoti tikapangire ndalama, tikufunika knowledge yoti tikapitise pasogolo chuma chimene Mulungu atipasa. Sikuti tikufuna banja ayi, komano Mulungu akufuna kuti tikapenze nzero, tikapeze mau amene angatipangise kusungulira bwino-bwino banja lija, kusungulira bwino-bwino chimene Mulungu atidalisa nacho, kusungulira bwino-bwino chimene Mulungu atipasa. Nthawi zambiri timatha hawa mau kumafuna chimene ifeyo tikufuna, akuti timasemphana ndi njira yenieni yopezera zimene ifeyo tikufuna, timasemphana ndi njira yenieni yokwezedwera. Akuti iweyo sikuti kungofunika kukwezedwa ayi, koma kufunika kuti ukaziwe kuti kodi ndikakwezedwa, ndikakhazikika bwanji pa position yanga yanywani imene Mulungu andipasa, ndikasungirira bwanji position imene Mulungu andipasa, ndisungirira bwanji ndidaliso umene Mulungu andipasa. Tikamawerenga mau pa Hosea chapter 4 verse 6, mau akuti anthu anga akuonongeka chifukwa chosaziwa. Ndekuti pamene uli ndi pamene ukufuna, chimene chikungofunika ndi kuzindikira, ndi kuziwa. Uziwa pamene ukuwerenga mau a Mulungu, chifukwa Mulungu anapereka china chilichonse mau ake. Pamene ukuwerenga mau a Mulungu ukazindikira chimene Mulungu akufuna ukachite, ukazindikira zindikira chimene weyo kupere weledwa kutu ukadalisike. Uka zindikira chimene weyo kufunika. Koma mau akuti antu anga aku wonongeka chifukwa chosaziwa. Sikuti chiziwisi chopalibe ai, akuti chiziwiso chilipo, komano akana chiziwiso, akana mau amulungu. Ambili maife tikukana mau amulungu, koma tikungofuna ndaliso wake. Tikukana malamulo amulungu, koma tikungofuna zomwe zili za mulungu. Tikukana mulunguyo, koma tikufuna ndaliso wake. Akuti zimenezo ndizo sateka. Iyeyo so azatikana, sazatipasa chimene feo tikufuna. Ambili maife siti kulandira kwa mulungu, chifukwa takana mau ake. Tikupita malo amene mau amulungu palibe. Tikupita mau ame, malo amene pali chabe ndaliso, akuti songa ngotenga ndaliso, opanda mulunguyo, akutu kangotenga ndaliso, opanda iye amene amapereka ndaliso, ndekuti ndaliso umeneo ukale pera kumusongirira. Chifukwa ndi mulungu iye mwini wa mau ake, amene amakupasa kutekera kutu kasungirire ndaliso wake. Nanga kodi weyo ulindi kutekera kusunga ndaliso wa mulungu, kapena chimene ukufuna ukungofuna ndaliso wa mulungu. Akuti satamangire ndaliso wa mulungu, komano ukafune mau amulungu, chifukwa ndi mau amulungu amena kupangise kutu kasungirire ndaliso wake. Ndi mau amulungu amena akukulise, ndi mau amulungu amene akuziwise zachomwe iweyo uli nacho, zachomwe iweyo uli. Tikamawerenga Acts chapter 20 verse 32, mau akuti mau amulungu ndi mene muli kukula kwako, komaso ndi mau amulungu mene muli inheritance yako. Ndeku kuti uzazindikira chimene mulungu akupasa pamene ukumva mau ake, pamene ukuyenda mau ake. Kodi iweyo ukuyenda mau a mulungu? Tikamawerenga Masalimo 119 verse 105, mau akuti mu mau anu ili ngati nyale kumapazi anga, ndipo kuli ngati kuwala kunjira yanga. Kutanthauza chani? Kutanthauza kuti mau a mulungu muli direction yako, kuti kodi ndiyenda bwanji, kodi ndena ndipange chani, nanga ndipite kuti. Komaso mau a mulungu muli njira yako, kapena muli kunika kwako, kapena mulungu akuonesa chimene weyo ukuyenera kuchita. Ndipo mulungu akuunikira bwino bwino kuti mpakana ukakwanilise chimene weyo kuyenera kuchita. Nthawi zose, siku lina lilose, timafuna ndithu kuti mulungu akatilangize bwino kuti kodi tiyenda bwanji, nanga ndipange bwanji, nanga ndichita bwanji. Akuti zimenezo mzimu wa mulungu azakuonekira, azakupasa pamene uli mau ake, chifukwa ndi mau ake mene muli uchitiro wako wakachidwe ka zinthu. Ndi mau a mulungu mene muli direction yako, ndi mau a mulungu mene muli guidance yako. Ukaziwa za chimene wena kupanga pamene ukakhala mau a mulungu, uzazindikira za kumene wena kupita, za chimene wena kukachita pamene uli mau a mulungu. Mulungu akupase kuthekera kukakhala mau ake mu zina la Yesu Kristu. Akakupase njala yokhala mau ake nthawi zonse mu zina la Yesu Kristu.